because of you.
AmadZambui.com. Super vibe.
Because of you.
Aye.
Sina lola na kusiya. Because of you. Sina lola na kutaya. Mauta ukala nkula tokoma tima sota ukayangana mokopa tima wangu malankula wachikondi nidampeza oni konda pazoona opilila kuzofuta tima wangu malankula wachikondi nidampeza oni konda pazoona. Because of you, ndi makolo tadanyako, chifu kwa cha iwe, ndi azanga tasimpana, sina lole nukusia, ndi maundi dapeleka, sina lole nukutaya, sembe moyo ndi dapeleka, osamala moyo wako nine. Osa mala moyo wanga niwe liki ukatali kila mtima wanga umava peni ukabwela chimwe mwechanga ndi cheni cheni wada napo ndi makolo wada napo ndi yazako ndada napo ndi makolo ndada napo ndi yazanga koma chimotu na samala chikondi cha iwe because of you ndi makolo tadanako chifu kwa cha iwe ndi yazanga tasimpana sina lole nukusia ndi maundi dapele. Tima wangu malankula, wachikondi nidampesa, ondi konda pazoona, opilila kuzofuta.
Tima wangu malankula, wachikondi nidampesa, ondi konda pazoona, opilila kuzofuta.
Because of you, ndi makolo tadanako. Chifu kwa cha iwe, ndi azanga tasimpana. Sina lole nukusia, ndi maundi dapeleka. Sina lole nukutaya, sembe ya moyo ndi dapeleka. Because of you, ndi makolo tadanako. Chifu kwa cha iwe, ndi azanga tasimpana. Sina lole nukusia. Tima undi dapeleka, sina lole nukutaya, sembe ya moyo ndi dapeleka.
Tima wangu malankula, wachikondi ndi dampesa, ondi konda pazoona, opilila
kuzofuta. www.amadzambiwe.com